Sensor, you didn't even know. Tewaliye lyamanyi okujjako Mukama Katonda.